mezi kobo okoro wo manida Odinala bishop abiakwa onzo Make from nane sinu la maramma tupa ponezi Anya wucho onzo Uchele Ọdịnala bishop nwezi kọba Onye gwa ọdịnala n'olu e Ezi kọba okoro wa manida Mọnwụ na ọmụ n'ebe Umezi kọba na anyị bụliba ọfụma Ma anyị na-emebe ọfụma N'obodo niile enwere ife ji mara anyị Na anyị na-emebe ọfụma Bishop nwezi kọba Pipata n'obodo ezi kọba Mmọnwụ na anyị nwere oke mmọnwụ Alụsị na-agbala obodo lụnwa Ijele ọdọgwụ n'ọbụ mụ na-ekwu Alụsị galiga mmọnwụ Onwele ife ji mara ezi kọba Ndị ife na-agala ọfụma Pipata na lezi kọba Anyị na-eme ka nwanne Anyị na-asọ obodo nsọ Ezi kọba na-asọ ife ọjọọ nsọ Ya bụ onye mara ya mebe Ụmụ nwanyị ezi kọba Panasị ife ala na-asọ nsọ Anyị na-akwụba aka anyị ọtọ Maka alụsị silike Ijele n'obi ugwu Bishop nwezi kọba Onye ọzọ ọdịnala n'olu e Anyị nwere mmọnwụ Ogene na fio Ịbata obodo anyị na anyị nwere oke mmọnwụ Nke na-echekwa obodo ọfụma Bishop Odogwu n'ọbụ mụ na-ebelele Nne na-alụ mụ Roshi Odogwu Alụsị ji nwe mmọgọ mmọnwụ Ya bụ alụsị ka bụ mmọnwụ Ijele n'ọbụ egwu Alụsị mere ogbenye ọbụla ọgaranya mmọnwụ Anụmadụ osimiri Odogwu Ijele mmọnwụ n'ọbụ Bishop na-ekwu Ojeto oke mmọnwụ Alụsị nna na-ajide ebube na-akpọ Alụsị bishop Jacob Olue Ya bụ alụsị ka bụ mmọnwụ Ijele n'ọbụ egwu Abemeni bụ mmọnwụ Ọ bụ mụ na-ekwu Adonalụ mụ Roshi Odogwu Ya bụ alụsị obodo na-atụ ụjọ Nenye idenye zugwu ta mmọnwụ Alụsị a na-achụla aja mọlụ e Ijele n'ọbụ egwu ọgịnị na fịọ
Alezi kọba la chukwu tele mmanụ
Alezi kọba
la chukwu tele ude
Alezi kọba
la chukwu tele mmanụ
Ndị ife na-agala ọfụma
Ezi kọba ndị ọ na-agala ọfụma
Ndị chuku
alezi kobala chuku telu
alezi kobo
zu kobala chuku telu
ogene na fio
alezi kobala chuku telu
mamu jeli ngumu
zu kobala na galofuma
ala chuku telu
kobala na sere do bife wewelo na lusile sinike
ogene na fio
zu kobala lusile do bife
ala manu
wewelo na lusile sinike
Bishop Mwezi Koba Abola Zonye Kachuku Muna Gine Mebegu Ijole Novegu Aijolo Bodo Yibo Wetili Wanata Mana Lusi Julajo Nongwe Kase Mife Asino Bagu Malo Jogu Bishop Mwamu Mwamu Nopu Munebe Nena Lumuro Shodogu Alusi Bishop Jacob Olue Alusi Bulls of Nanya Ichele Mongo Mongo Bumunebe Ojingwe Mongo Molue Aba Ogene na fio Anu Magyo Simili Mongo Mongo Obumunebe Alusi Bulls of Nanya Ichele Mongo Mongo Bumunebe Ipatana lezi koba Ezi koba nwele nso Anyi bondine lubisi Mwanye zikoba, mwanye zikoba doye Adiga wane zihi Make zikoba naso yanso Ezi koba koro womaneda Enweli fo walumia Unuje nambu na choloku Unuje nambu na choloku Baba Mama bu chogoku Balonso na taba Kai malambe na bonke boke Ijele no viuku Bishop mweze koba mongu Oje tenebo mongu Alusindi na najide bube na po Bishop eke neyi No gele mi lebo mong Alusi buluzo fum nanya Iso no kalusi dinezi koba Ifaja de bube molwe Agene la fio Ezi koba na so ifo jonso Adani wufo bala mong Ezi koba na so yanso Makale zi koba bu mong Jello Jogo na yi so ni fane me Okene na fio Ezi koba mwele mong Nkene nye mwa Ezi koba mwele mong Nkene nye go Ezi koba mwele mong Nkaja sungo nga molwe Nkobo doja debuge molwe Ijelo dogo mamu abu munebe Odinala bishop mwezi koba Akajofonezi koba Ijelo enobu yuku Ibulu mwezi koba Boba nganga mamu Nalezi koba nechendia Ezi koba diga tujo Manyina kuba kanyoto Makana lana yina soy for Johnson Ezi kobo koro wo maneda Anyi di kandi no ne lugu Obodo nine wene nanyanya Makana anyi bi femolwe Anyi so ni faneme Ezi kopo koro wo maneta Ndo na galofu ma momo obo munebe Okene na fya, bate na la bishop oke mom Nane mulu ma nabago Uwa mozu wa masa mom Aga mabungu ezi kopa silika Anye bondo na galofu ma Mwanyi dinezi koba fabu ndane bwono Maka na nyisilike ndi onaga lofuma Mwanyi mwongwa mwongwa nudo Tobo dezi koba maka alusa nyibu mwong Ha!
Alezi koba la chuku tele mano Ezi koba la chuku telu de Alezi koba la chuku tele mano Ezu koba ndona galofuma Alezu koba la chuku tele manu Ezu koba la chuku tele de Alezu koba la chuku tele manu Ezu koba ndona galofuma Ume ezu koba nalu sepe gondife Mwe kwelu nalu sino silike Ume ezu koba nalu sepe gondife
Kodi da la bishop mwezi koba Kanyi buli bawe lawa Kobo donam Popo dezi koba e Kanyi kele ndo dogu Ndo bodo jemonu Ichole Ogeni na fio Ange zi koba Yabo nyishinde zi koba Nkena golo bodo fo Silence is a mong. Hodin a la bishop pekene. Naluda kisi webia. Nobody is a cover. Okene. Aguni gadi kechi. Mongu ni silika no mume. Ichele. Anye buli bajebe. Nobody aji mong. Kanyisu totogu. Nkane dozo bodofuma His Royal Highness Igwe Oko Sisi Todo Obala Tule na lezi koba Iso nandina koli mofo Ogene Kelere mungwe molo mofuma Orere bueji ki todo Executive Chairman Igweze North Local government Enugu State. Odogwene sanifane mbezi. Odina la bishop ekeneyi. Mwongwene seleke na mbe. Ogini na fio. Anyebuli wajabe. Nobody uta mong. Kaizu tendine dozo vodofuma. Honorable Celestu Chima Ezugu. Odogwene sanifane mbezi. Odina la bishop ekeneyi. Ogini na fio. Okay, Ogodo. Jale. Odogu jere Indonesia butike. Agu jere Thailand we palike we nata. Ijale na Mozambique. Momo neke ne muki. Ijale nebo mong. Oko Ogodo bo dogu mongu jeli bo jolo. Ha! Oya ka ijebu mida. Kanyizu doke mwa. Oku ne nyife mong. Atanda na Jakarta Kenaremu lolo gi lolo mega F.O. Motos Junior Afungwe lotanna Ezibo mwa mirine zerora Numa dawa umida enugwe zike Ijele nebo mong Atanda na Jakarta mong Bishop ekene Ebume kelodogu Onye nka chukwu rama
Ika hodogu Na amana tokindo
Skaters na South Africa Na luma chikisi webia Nobody else come Onye nukwe go one Uma chikisi webia Alusi jele mbabu mongu Bishop ekeneyi Mongu nisilike no mume Onye nukwe go dogu niso nifane mezi Anye buli bawe jewe kanyizu dodogu Mwobodo jemonu Okene ijele namu wo Aiko mo dogu Na luda kisi webia Na Lagos kine memon Ijele Aiko mo na China Ordinala bishop ekene yi Ijele namu wo Kanyibuli bajeme Kanyizu to dogu Barista Jeremiah Okudili Eke Namuna gibu mwane Mebanyi neje tekakwa Anyi bunda lusi na balolu molwe Makebanyi neje teka Nda lusi na balolu molwe Eke nisele eke na mume Ordinala bishop eke neyi Kaje eke na otogu Ane bachala Achala neto Abujobe Ane bachala na loda mongu Na latogo ki na chwegoi Ordinala bishop eke neyi Ijele mongu mongu iseleke na mume Panye buli bajebe Oboda mole mamodogu Noboda mufe mong Kanyizu todogu Ndobodo na debube molwe Chide bere Alexander Ogwai Mwa mufe je mogo na Brazil Ordinala la bishop ekeneyi Odogu ane sozene faneme
Alezu koba la chuku tele manu Isu koba la chuku telu de Alezu koba la chuku tele manu Isu koba ndona galofuma Alezu koba la chuku tele manu Isu koba la chuku telu de Alezu koba la chuku tele manu Isu koba ndona galofuma
Okay, then I'm here.